2 Akorinto 5.
Tupi limene timakhalamo pansi pano lili ngati msasa chabe. Koma tikudziwa kuti msasawu ukadzapasuka, tidzakhala ndi nyumba ina imene Mulungu adatikonzera kumwamba. Nyumbayo ndiyosamangidwa ndi manja a anthu, ndipo ndi yamuyaya. Nchifukwa chake tsono tikubula ndi kulakalaka kuvala nyumba yathu yakumwambayo, kuti tidzayivala tisadzapezeke amaliseche. Ife amene tili munsasa uno timalemedwa ndipo timabuula. Sitifuna kuuvula msasawu ayi, koma kwenikweni tikadakonda kuvala nyumba ija yakumwamba pamwamba pake, kuti chimene chili chakufa chimizidwe ndi moyo.
Mulungu ndiye amene adatikonzeratu kuti tilandire zimenezi, ndipo adatipatsa mzimu woyera ngati chikole chake. Nchifukwa chake timalimba mtima masiku onse, ndipo tikudziwa kuti nthawi yonse pamene tikukhala mthupi ngati kwathu, ndiye kuti tili kutali ndi Ambuye.
Pakuti timatsata chikhulupiriro osatizopenya ndi maso. Ndithu tikulimba mtima, ndipo makamaka tikadakonda kutuluka mthupi lathu lino ndi kukakhala kwa Ambuye. Nchifukwa chake ngakhale tikhalebe kuno kapena tikakhale kwa Ambuye, timayesetsa kuwakondweretsa Ambuyewo. Pakuti tonsefe tiyenera kukayimilira poyera pamaso pa Kristu kuti atiweruze. Kumeneko aliyense adzalandira zomuyenerera molingana ndi zimene adachita pansi pano, zabwino kapena zoyipa. Tsono popeza tikudziwa kuti Ambuye ngoyenera kuvaopa, timayesetsa kukopa anthu. Mulungu amatidziwa kwa thunthu, ndipo tikhulupirira kuti nuso mumatidziwa kwenikweni mmitima mwanu. Sitikuyesa kudzichitiranso umboni pamaso pano ayi, koma tingofuna kukupatsani chifukwa choti muzitinyadira. Tikufuna kuti mukhale ndi kanthu kovayankha amene angonyadira zooneka ndi maso, osati za mumtima. Ngati tidachita, ngati tapenga, tidachita zimenezi kuti tilemekeze Mulungu. Koma ngati tikuchita zanzelo, tikuchita zanzelo kuti tikuthandizeni.
Chikondi cha Kristu ndicho chimatongolera mokakamiza, popeza kuti tikudziwa mosakaika konse kuti munthu mmodzi adafera anthu onse, ndiye kuti pamenepo onse adafa. Iye adafera anthu onse kuti amene ali ndi moyo asakhalenso ndi moyo ofuna kungodzikondweretsa okha, koma azikondweretsa iye amene adawafera nauka kwa kufa chifukwa cha iwowo. Mchifukwa chake kuyambira tsopano ife sitiganiziranso za munthu aliyense posata nzeru za anthu chabe. Ngakhale kale tinkaganiza za Kristu posata nzeru za anthu chabe, koma tsopano sitiganizanso za iye motero.
Choncho ngati munthu ali mwa Kristu, ngolengedwa kwa tsopano. Zakale zapita, zimene zilipo nza tsopano. Wochita zonsezi ndi Mulungu amene mwa Kristu adatiyanjanitsa ndi iye mwini, ndipo adatipatsa ntchito yolalikira anthu chiyanjanitsocho. Ndiye kuti mwa Kristu Mulungu ankayanjanitsa anthu apa dziko lonse lapansi ndi iye mwini, osawaverengera machimo awo. Ndipo adatipatsa ifeyo mawu onena za chiyanjanitsocho kuti tivalalikire.
Tsono ndife akazembe oyimira Kristu, ndipo kudzera mwa ifeyo Mulungu mwini ndiye akulankhula nanu mokudandaulirani. Tikukupemphani mdzina la Kristu kuti muvomere kuyanjananso ni Mulungu. Kristu sadachimwe konse, koma Mulungu adamsandusa uchimo chifukwa cha ife, kuti mwa iyeyo ife tisanduke ulungama pamaso pa Mulungu.